kitongole ekitakabanira obutonde bw'ensi ekya World Wide Fund for Nature nga kiri wamu n'omukutu gw'ebyempuliziganyo gwa MTN Uganda batongozza kaweefube w'okusimba emiti yiika 12 mu disitulikiti y'ekikuba olw'okwagazisa abato okukuuma obutonde. Kaweefube ono agendereddwamu okwagazisa abavubuka okutumbula obutonde bwabwe neera nga waakuyambako ne mu kumanyisa ensi ebirungi ebiri mu kusimba emiti. Kaweefube ono atongolezeddwa ku ssomero lya St. Joseph Vocational Training Institute mu Bunyoro. Akulira ebyobusuubuzi mu MTN Uganda ategeezezza nti kano kabonero kalungi akoleka obuvunaanyizibwa abavubuka bwe balina okununula ensi yaabwe mu bizibu by'erimu omuli ekibugumirize, ekisukkiridde n'ebirala. Akulira ebyobutonde mu disitulikiti y'ekikuba Annette Proskovia Mugisha yeebazizza ebitongole bino okuli Red Cross Society of Uganda, Uganda National Oil Company, Roofings Group n'abalala abeegasse mu kaweefube ono.